We think I'm a dollar go fed, I'm a tana barisani we said. We think I'm a hotel or a midget, I'm a jita about plotter and man. Little flopper, I see money, little flopper, I see money, but fit on the blender. Little flopper, I see money.
Tedi botlhoko ga di fele morena ke bua ka go sa tshepe motho wa lefatshe bosigo ba ntlhanogela ditsala ke dula ke tshogile ba phamisa di 7 kopa sori matsogo a kopane kare ke berekela bosallam sigo le motshegare bansheba jwang-jwang ke skip sa ga black coffee ba gana go opa diatla bosandlane bo morepa tunositse ke bo mamane kopanya dibiri le banyana mare bosigo ke tlala ye misa letsogo ba gana go thusetsa ba ka go sheba fela rapaletse fatsha bana taba le bitla la gago 5 liter ya moroto ba ka nosetsa shebela kwana bana gana go tobetsa dilo tsa lefatshe re gana go gola sale ke bua malome tsala tsa fake le show metlisa na manoke lome morrapa wa ka sa kgore
we think ama dala go feta ba tsena ba re sane we said we think a go tsalwa ka migesha majita ba plotela me little flopper I see money little flopper I see money ba feta le blella little flopper I see money Kaleblella, esemona, hagina donza little ba semzini, kichwaretsi diverse tsame ke besa balotsa, puff my jet take my mind besa gedi ya me afgan tsentse ka mamina nya, sana on chaisa we got dates ke go thubele di bari tsa go le ka pese ke tshwere volo bo nomboro re ba kunya go ke tshwere 5 tono ya diverse tsenkane ke mkunzi mbofo mo hlongo ke gotla gotla ka nkane, story sa bari e kondileng ga ke sbile le no si bekelela go passiona le no to khala bari tse mare tshe di lo we think ama chile le le mi di tsela di spuga hela ke tsama mene ka nkane ka me ka ma ke chisa like hot
we think ama dala go feta ba tsana ba re sane we said we think a go tlalwa ka migesha majita ba plotela me little flopper I see money, little flopper. I see money, ba feta le blella. Little flopper, I see money. I got le blella, ba feta.